The number one records.
Zile ngoma zako nasikiza na moyo na umana kwa mwenzio. Na meza mi machungu siwezi tapika kamwe na kumisio. Nasema ngoja mwana upendo wangu takwepo na kwa matega sikio. Haunitarudi nije kwako tukale bata, haunitarudi nije kwako kukuchukua, haunitarudi nije kwako nikawe nawe, oh.
Napotazama mwenzako na kwa mamie, kila napokuwaza na shindwa vipi nilie. Jasiri nimejifunza tangu utotoni mie, nakiri nimevunjika umeniweza bibie. Ninatamani nikupate mimi na moyo wangu uridhike, yani ninatamani nikupate mimi na moyo wangu uridhike.
It's a TK2 product shizzle.